twavuga atari wowe ubwiza bwawe mwami nibyinshi twavuga
umanywa na nijoro turagushaka mwami uyizire mukiza nikumanire si tubyumva nabi guhinduka bikanga ariko tujye tumenya ko ari wowe number one yesu number one ni wowe number one Nagwigema nitwa tubirimo tuzabigumamo kuko twabihawe nawe
mikwano jange minji bo babivutemu Yesu liye kubo gema zima nobulamu atemu jukire ye alufa te ye omega mukama tukusaba otugumye faba dubo ate tukusaba otuweze faba nabo
Bwana Jehova Shama mfalume wa imani naomba uwe nasi ndani ya safari hii
tupe nguvu